cha kiwanja. Yeah, sesheke swa ewani kiwanja. Finisha, finisha zone boy baza. Eo jablet CJ Mofire.
Wena bona moga sama elanga pela bongete. Ase vape uzi kona bakala kurwa. Wena bona moga nota elanga pela bongete. Ase baselika bona babatalo noka kumwela. Chako ni chako.
Chako ni chako.
Changu ni changu.
Changu ni changu.
Chako ni chako.
Chako ni chako.
Changu ni changu.
Kona bakala kulwa
abaka sweli api bakala kuna luse bakanga konoba
ase baseli kamona baba talonoka kumwela
chako ni chako
chako ni chako
changu ni changu
changu ni changu
chako ni chako
chako ni chako
changu ni changu
changu ni changu
likazobeleka obelekela banani lusikalao Kisao, saka kisaka Amuna nike kunonda kuno chinchani zila
Mulukuru we mani musike mwaipata
Waneba Anina nikakanja, au nanikao haya
Au fumanike unane wanwela mwangi paritindi
Wena mwona mwogo sama elanga pela bungete
Waneba
Asema peuzi, wana wakala kurwa
Waneba
Bona baba talonoka kumwela
chako ni chako
chako ni chako
changu ni changu
changu
ni changu
chako ni chako
chako ni chako
changu ni changu
changu ni changu
akono male baba nani sabona babo sitingi konova
asema peuzi kona bakala kula
Abakasweli hape wakala kunoluse wakanga konoba
Ase baseli kabona baba talonoka kumwela
Chako ni chako
Chako ni chako
Changu ni changu
Changu ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Changu ni changu
Changu ni changu
Batela za mwona mwapokoto Abana ni bamipa mukokoto
Aboneba
Abana ni keba nani Babanga ni positingi Akichwalo bau
Awa
Awa Akichwalo brother Awa Akichwalo sister
Anabona mwoba sama elanga pela bongete
Ase vape uzi kona bakala kurwa
Ase baseli kabona baba talonoka kumwela
Chako ni chako
Chako ni chako
Changu ni changu
Changu ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Changu ni changu
Changu ni changu
Akono male baba nani sabona babo sitingi konova
Ase vape uzi kona bakala kurwa
Abakasweli hape wakala kunoluse wakanga konova Ase baseli kabona baba talonoka kumwela
Chako ni chako
Chako ni chako
Changu ni changu
Changu ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Changu ni changu
Changu ni changu
Muno positinge langa kwali folo folo Zesatini kama kuwasha liliana Notina ya kupanganga usina Jimu inopulani
Hae
Malozi vaize urwae kouya
Usirwae kouzwa
Ukakuta kutobata tuso ya kana Ewe mwaza mwela mwengete
Ase vape uzi kona bakala kurwa
Ase baseli kabona baba talonoka kumwela
Chako ni chako
Chako ni chako
Changu ni changu
Changu ni changu
Chako ni chako
Chako ni chako
Changu ni changu
Changu ni changu ase vapeuzi kona vakala kulwa
avakasweli hape vakala kunoluse vakanga konova
ase vaselika vona vavatalunoka kumwela
chako ni chako
chako
ni
changu
changu
ni changu
chako ni chako
ni chako
changu ni
changu changu ni changu.
Jamani mufuti Stiko Graphics
Kafala lunani
Waya waya
lunani
Waya waya
lunani
Waya waya lunani
Nikwa tambunge
Waya waya
lunani
Waya waya
lunani
Waya waya lunani
Sika ibo ibaza
Waya waya
ibaza
Waya waya
ibaza
Waya waya lunani
Mainza si malanje
Waya waya
Waya waya
ngote
Waya waya lunani
Sipoe the sniper
Downloaded yeah. from westeatmusic.com
Vintiseo Elvis Ano the driver
I love Sesheke Swag music.